The police in Bitondo via Botebo, attended so connoisseurs, so come sang with whichever so quare or go botemo, or work called Bokumano, Muere, or Womes, or Gomogo, Kajon, or Jangole, Motaban, or Florence, Mogala, or Quava Doxaloche, Kamsala, district, a Botebo. Chigambi want Mama Florence, Mogala, Yale Somana, we monjo. Gaeva Senagan, or Quosa, where to Choco could the monjo, Gomano, no. Anyogoze, omwogezi wa polisi mbitundu vya Bukedi, SP Wilfred Chempasa, tunyonyo debi kila kunsonge eno.
Achigambi wanti olunaku olwajjo mama omwana ono manikidwa Mugala Florence yalese omwana we nga yebase mu nju era ye n'agenda okwozaako engoye mu compound yaabwe ewaka wabula kaseera katono ayiseewo n'asalawo agende acheekinge ku mwana wabula ono ye yasanze omwana ono nga omubiri gunnyogoga era nga alaga nti taliimu bulamu ono naye yasazeewo asitule omwana ono atwalire sezala we okukakasa nti oba omwana ono akyali n'obulamu oba afudde era sezala we naye n'akakasa oluvannyuma lw'okukwata ku mwana
eyo nga tuvuddeyo ndooliito ku ttaka lya eka 50.